yande joni toni min tawi sappo joyi studio kalangu habaruji fulfulde kodi jagñal ema soumane amadou jangantaw habaruji ɗi nani ko kibaruji ɗin himɓe hooreɓe ɗiɗon won ko itta e nokkuje muɗum e maire mawɗo mo galluno yembitiɗo hassan saydou kañum e secrétaire général fille gouvernement mbiteɗo gandu zakara e ley sawara ministre ɓe gadɗo keñam nonni hande en e nder han tawe fijoji leyɗe kaloyɗe ngal francire mabɓitama toende abidjan leydi côte d'ivoire gomnati leydi niger noota ke haala ka fawara jondu kondanni fede hokko babaruji ɓe duniya witen rsf haali dow filla nangal baba alpha en gartan dow filla majju nonni fahande yewtere men pindir studio kalangu en kaltana dow filla noyi filla ndungu e fahande durande wordi région mo difa nonni wontiri sawara ministére uɓe ko waɗi ndenene ke keñande endani nogay leru juillet 2017 jeɗɗi hooƴi lawol hono laabide kondam mawɗo noon ko hooƴi saabi jippini hono famare jondu maire mo galluɗo ñamen mawɗo mbiyete hassan saydou e nder horako maire yiɓɓe enda nderende ñamen ɗum ndu kondanni ha dow filla ko darto hono ko waddi ɗum hono wonno fa hande ndu kondanni hoore leydi niger issou mahamadou ko faware jondu kondanni hooƴi lawol ngol wonno no tawa e dow filla ko darto fa hande ni golla makko ɓe mbi yettoraki no hanir ha filla jogagol galluɗo ñamen nde endam caggal majo ndu konda secrétaire général mo gouvernement gandu zakara kandun tawa ele ittaɓe hono keñande enda nder nokkuji muɗum en ɗum ndu konda wonnana e dow filla himɓe ɓiɓɓe leydi yi e himɓeje heɓe jii hono golle ɗe o golle hakkunde sariya ko woni hakkude leydi niger e afrique karde on endani o golliray ɗum nunga no haniri noni fara fande ndu kondanni ko darto syndicat ji hono golloɓe mairie ji galluɗo ñemey ɓe kamɓe ndu konda min jeeyi min ƴantino keɓe dow filla ittugol maire on enda ɗum won koɓe jiidow muɗum won hassan saydou on endan ɗum wonno ko fande ni abdou isaka secrétaire général mo syndicat golloɓe mairie nani ko a haalni habibou garba e dow filla majjum
Nous sommes un peu surpris parce que nous avons pensé
Dum haydi ni min gam ko wi'a laabi cattudi adete min milana ko dum darata ko ardido hubere nyame de tan gam juude meeribe nyame fu no hen denne ko hani woni be fu be itte goddo watte hawjo hubere den fu minen gattado fu min gollidan dum miden kaaja ko gollirte gam ko wonno don fu boni denne de are gollirte de gala wala no himbe gollirte
tant qu'il y a pas de moyens financiers
nonni won toon fa hande maire mawɗo mo galloñoɗen hassan saydou o ni o wona le parti mbiɗo amen mbiyeteɗo amen amen min noddi tondu famin nana kamɓeɗe ko tawato mabɓe kano wonɓe jabaki hunde futafoo nonni keñan faro yande joyyi e mintaji waran jaha nden wonno ko edagoɗon yiya edagal yiya kana ara fa war joni wuroyetego leele les commune mo tagasar département mo belle yar région mo tilaberi lel edagadu kondani eley fuño fuño magga gaye ga nawnowi himɓe joyom nden himɓe ñoyɓe koko nawni wonno ko fawar joni himɓe hawji filla ko darto laddeji e jaaye ɓe matina ko yaawi yaawi e dow ko yaawi du kondani ɓe gaɗi laawol edaga endan ɓe jiitiga ɓe mbi sogueji mbaraga fellaga wara ndenene kammi wian kettino nanon neɗɗo goto laati ina tawa kandu kondaga soññini ɗum no wonno dow moteur muɗum nani ko haalni bandimin Abdoulaye Bakassa
wallahi o kirdiya
walla edega komin jiinga min kay nga orbu kanno ko min famo ƴito fuu popoɗam waati nga fooɗi warde faa nga ñoƴƴa kam min ɗe porpoɗam abami ka jippin popoɗ ndoggomi popoɗ on saami nga hewti ka ni cingitimi ndenne nga watti luwe magga faa nga ɓanta kam ni nangumi luwe magga miɗo e leydi mi ɓuri kotta mintaji capanɗe nayi miɗo durwida e magga to nga nawni kanɗon kan woni e reedu am yaade wecco jamine lokotorore nde lokotorojo mawɗo hokki kan kinijo wikande ni ɗum waɗay dama fuu mi yaare ñame mi ƴewtine nden gartumi wuro ko gartumi wuro ne sogeji gari to am ɓe gari ɓe koƴi kan kollo yimɓe to nga yehi toon to wite leele wi'a nga wittake nga wari lagare ɗon ne ɓe mbaringa ga nawni suka ɓi pullo gon
sennono dental syndicat ji golloɓe fawarjo to filla ko darto fijoji pirto ɓalli ɗo andani e nder leydi niger kañum e sukaɓe ummatore ɓen du kawri burtini haala muɗum en e dow fawar joni filla ko darto hono fawar joni ministére nde endan ni nde ɓe gollotonde muɗum ne wonno hawji mum wontiri ɓe mbi hande nde enda ministére kaw jiiɗo hono ministére nde enda an kasum moctar wala no waɗa golle mum no haniri ene wooɗiri e fani keɓen paamen fa woɗnani moussa adamou secrétaire général syndicat o enda ko halni suba ko enda mbiyeteɗo asoumane sina bandimi
Wakkati o warno, min kollimo saɗormaji fuu ɗi ministére o tawda. Min kalanimo laabi fuu kanaɗi tokke ko mosola heɓe faa warde hannden. Wala mo o ƴamata, ko o haaja ni o waɗata. O itta mo o hiɗi, o watta mo o hiɗi. Noye watta gollooɓe ñeñuɓe, golluɓe duuɓi e duuɓi itte de jannginooɓe gon gatte nokkuuje maɓɓe, ngam ɓe himɓe parti makko, omo hiɗi welnude ɓerɗe maɓɓe. Ndenne komin giɗi woni o itte, hana gam wañande mo, amma gam min hakkinkini tabbat o wawa arde nokkuure de.
Non wontiri faɓare jondu konda ni haɗa filla ko darto hono yerno mbirno min RSF kam wonno fedde haw jiɓe filla ko darto hokkoɓe habaruji ɓe duniyaru. Ndenene ka ɓen ɗon du konda ni hono gaɗi haala mu'en, haala maɓɓe kaɓe gaɗi du konda ni dow filla ko dartinangol Baba Alpha Bandimi on endan ɗum. Wadde ko gomnati leydi Niger du konda jaabe keɓe, ko gomnati jaabi woni holli wiide ke kañum gomnati leydi Niger wala fo aniya fa acca laabi sariyaji leydi Niger ɗi endan hono ɗi caama. Ndenen laawol ngol ɓe tokkingol kamɓe tokkoto ka jaggal majjum du fande kaldu inde gomnati oni ɗum won Asmana Malla Issa o holli o wi leydi Niger du kam won leydi Afrique goa ɓerdi laatidi fawarde jon du konda ni hono hoƴi lawol dow filla ko darto fa hannden hono yolbinande hokkoɓe habaruji gaɗa golle mumen hannden ene wodiri. Caggal majjum du o wi gouvernement leydi Niger ne tabintindu konda ni wallude ɓe heɓe keɓe gaɗa golleji maɓɓe no hanniri ene wodiri. Noon ni fawarde jon du konda har filla ko darto fijoji gaɗoji tan endan ni hono Abidjan gallude lamuɗo leydi Côte d'Ivoire ɗi fijoji ɗi ko dartina leyɗe kalaje ɗengal Francire. Ndenene ka fijoji ɗi endani hannde e kikiɗɗe woni koɗi kanɗi puɗɗa. Ndenne bandi min Diallo Mariama Kenda heɓɓani e habaruji ɗi. Omar Hamma firtine fulfulde.
Ba ko filla rafi ndenago tiiɗuɗo tawaɗo nder leydi Côte d'Ivoire, hooreɓe leydi ɓe noɗo gaɗa ko atto fuu faamburtina inde leydi muɗum en dam saabi Allah e fijo leyɗe kanoje ɗemgal Faransire no waɗa nimɓe ko atto 4,000 yoyɓe nder leyɗe 5. Ceede ko ngoo fijo gollirte ummata konana miliyaruji 7,000,000,000. Ɗe ceede du wattoyta kenana ley moƴƴintigol nokkuuje to fijoji ɗin kaani waɗede. Kulle tawaɗe nder sigilla fijo ngo hikka kam woni doggudu, basketball, lattol bal, jido, duro meɗen fina tawa yaade doggudu veloji e fijoji goɗɗi. Walli fagol tewte taleji jimi e koƴol fotoji. Fijoji gatteɗi ɗin e jimi, bomi, kollol e ankayni kulle fina tawa e kulle jamani. Fijol leyɗe kaloje ɗengal Faransire ngo duuɓi 2017 ngo ɗum fu hikka nokkuje 10 woni ko itta feere feereji.
Non wontiri tewtol bakka baccalauria nene ko hitanike 2017 waɗama ñalaɗe ñande woɓɓe heɓi woɓɓe du wiama no heddani ɗum en seeɗa heddaniɓe ɗum seeɗa ɓe enda hande subaka won ko ɓe nodda kamɓe ɗo gam ɓe gara ɓe kebbita kulle ko jaccaniɓe ɗum enda. Ɗum waddi ko fawarde jondu kondam bandimin goto Asmana Sina yeehi filowade tan ƴeewa noye gollal ngal fuɗɗiri. O yewdi e mbiyeteɗo Ibrahima Dakaw laatiɗo kam woni hono ko ete jiri ɗon ƴeewo mo lamba jeenayɗo ene galle ñamey fa haalna en noyi wonno gollal ngal warte, noyi wonno tewtol ngol warte moye moye han tawe yehi waɗoy tewtol ngol.
À l'issue de la délibération quoi du premier groupe
wakkati inde heɓuɓe ɓen wurtina no wodi wi aɓe tewtito gam no wodi ko jaccani ɓe. Tewtititoɓe ɓe cuɓoto jandeji ɗiɗi dow tati ɗi dow mu'en tewtitito. Misali Faransire, histoire géo e filo, hana filla to jomum heɓay sanne no, amma to jomum wawi tewtiti heɓa humna ko jaccani
ɗum. Il peut faire plus donc il a choisi.
Nanni wontara filla ko darto ndungu hitande ƴaɓɓinde 2016 ala rewde e durande nder département mo Mayayi ton endan ni ɓe mbi durande nde endan heƴƴay waɗay no haniri. Ɗum saabi jaade ɗum waddi appe sanne sanne yaade e jawdi tawan ton endan. Ɗum waddi ko fande ni bandimin gon ton endan du mbiyeteɗo hono fahande bandimin gon ton endan mbiyeteɗo Issoufou Cheibou yeehi yewdi dowi e docteur kaw jiɗo filla ko darto durgol ton endan ni to Mayayi mbiyeteɗo Ado Iro haalanimo kullantereje cawiɗe e nder majjum.
L'état sanitaire des
do filla cellal dabbaji leydi Mayayi tani bi en yettore Allah gam wala mo anda o rawani hudo waɗay sanne non fu fa heƴoraɗi. Gomnati e walliroɓe balliri sanne o watta dabbaji ɗi cellal heƴoriɗi ɗi keɓi du ko ñaami. Ko bi'anmi duroɓe ni woni ɓe paama ko gomnati singana saru suji kawjiɗi cellal dabbaji gam wallirde ɓe.
non wontiri neɗɗo ne kay ni fa hande ni seeni gaare jokka e yewtere meɗen pindinol ɗum waddi ko fawarde jon du konda ni eggol jawdi e nder fa hande du konda ni kulantereji ƴoƴe leyɗe goɗɗe warde région mo Difa ɗon endan du konda ni no tawɗa saɗorma sanne gam jawdi wari heewi nokkuje kewɗe nenne ne kay ɗum waddi ko fa hande ɗum waɗi kulantereji kewɗe sanne bandimi jatto endan Moutar Hamadou yeeyi yewdoy e mbiyeteɗo fawarde jon du konda ni Mahamadou Bakar Pullo Latir kan woni hoorejo hono hawrinde duroɓe leydi ni Niger taɓe arton endam nani ɗo haalirde filla no ɗum wontiri hakkunde remoɓe e duroɓe e fande kulatere kaɓe kaɓe ko tawa e nder muɗum e kulle latiɗi saɗormaji ko heɓana mosola
waynaɓe bon wonɓe nder shaadi wonɓe Cameroun i wonɓe woylawol Nigéria fuu hande ɓe jippoyke ɓe gartiɗo o kawtal maɓɓe ngal ɗo ngal waddi fitinaji ɗuɗɗi bono rowani ta hoɗi wodi to latti fa yimɓe mbarama hakkunde waynaɓe e remoɓe nder commune Sétou Mali kenan ɗum ɗon ɗum are ɗe beela ko seɗɗa kenan ɗum are lattiɗe ɗuɗorgal mardi ndin ɗon bono hande ta hoɗi nder région Difa nden nono kashi 20 fuu fo bina fa'ata ko fa'a nder shaadi nder i duuɓi fogade latti mardi ndin ɓeydinadi usti durgol ngol gongol ñamidda gonɗum gade latti famɗi en daare to ɗum famɗi kamma yo lattoto kenan mardi to ɗuuɗi kamma ñawhol ngokkol lattoto sorkitake ɗon kenan e dow ɗum ɗon ɗum lattake hakkunde jooɗde waynaɓe e remoɓe ɓen hakkunde fitinaji latti ɗuuɗi mbaɗɗi rowani amma e dow fédération ummake wehni ko e waynaɓe ɓen ɗon hakkunde waynaɓe ɓen e waynaɓe e remoɓe e waynaɓe hakkunde maɓɓe lattake jooɗde jam waɗi e wodi ñawji ɗuuɗɗi garɗi lattiɗi arande no ɗi gala e ɗo amma ɗuɗorgal mardi ndin to ɗi kawti sare ko ɗi e gaari e ko ina ñawhol ngokkol dullata service élevage woodi lattake ñawji ɗin ɗon e ummake darake dow maji kamma ɗum maagiɗi lallay ɗum huuli sheeɗuno amma e balla FAO lattake sa'añoji ɗuuɗɗi gaari kamma ɗum heeɓi ɗum balla gomnati ɗum heeɓi ɗum hawti ɗum darni gonɗo ngon welo ngo ɗum hammi amma joni to ɗum raari ndungu walake ko ina to mardi yarata beeli e godi ko ina ko madugu e woodi ɗum ɗon latti ɗum bono to mardi yarata ɗum saɗa ɗum lattake ko ina to mardi yaali fuu yo yare kenan poɗki hankkilo kimin mbaɗata kanki woni waynaɓe poɗɗo e haade gese hamɓe ma remoɓe kamma latto gaynako e jogi mardi ndemowo kamma e woodi gesa hanuma kenan ɗum yimɓe lattiɓe hana e latto ɗum heeɓi fittena hakkunde mabɓe
dow ɗum woni ko habaruji mum e fulfulde tilimo nanɗo oɗo woni mbiyeteɗo Mahamadou Bakar Pullo nonni hono hoorejo fedde duroɓe taɓe to enɗan ley région enɗan mo Difa kan wadduno en kabaru ko darto fillanoye jonde habaru durgol e saɗormaji ko heɓɓa enei wonno hono safari muɗum heeɓi rawa ne wonno mosola heeɓa e nder filla majjum bandimi jaɗto enɗan jahangal hoƴude habaruji Moktar Hamadou kañum woni ko yewtide e makko sey mbiyam assalamu aleykum mbalento jam waali
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyamai
Do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Agades
Do Radio Nomad
Lambaji Hembere Go'o e Toɓɓere Jeenayi FM
Arlit
Radio Ikokan
Do Lambaji Capanɗe Jeenayi e Joyi Toɓɓere Go'o FM
Difa
Do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Dosso
Do Radio Fara
Lambaji Capanɗe Jeenayi ɗiɗi FM
Filinge
Do Radio Muria Talka
Lambaji Capanɗe Jeenayi e Joyi Toɓɓere Go'o FM
Tilaberi
Do Radio Tebonse
Lambaji Capanɗe Jeenayi e Jeɗɗi Toɓɓere Joyi FM
Maradi
Do Radio Garkuwa
Lambaji Hembere Jeɗɗi FM
Tawa
Do Radio Tambara
Lambaji Hembere Jeɗɗi FM
Zender
Do Radio Shukura
Lambaji Hembere Joyi FM
Studio Kalangu